Another Sterling Total Vibes Production. In collaboration of Duke Villas Double B Ray Dev na kucheki hapo kando CBF Mambo Mbaya. Yeah.
Baby, unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi. Baby, unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi.
Cambodia, nime try all day long, nime kuwa nikikry. Mpenzi yangu, umerudisha kwa frying pan. Najua no pain, no gain. Mbona unakamfuka train? I'm after you like a bee after the nectar. Nime kuwa kwa hii sector, but bado sioni eni kwa hii sector. Unanyesha madharau mbele ya mapalsi kama mimi ni predator. Then chini ya maji utanitafuta later. Unanisho I'm the bearer. Badai, nikikam kwako, unateta. Yet, you are my mentor. Ndakusaka anytime, ata kana big wangera. Wildlife cannot cheat, that's the beat.
Baby, unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi. Baby, unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi. Show, show, leo ni story, kesho ni story ingine. Where's the stay in peace, girl, what's going on? Kugombana ndo zako wacha stories. Zafago unapata kwa wenzako. Nazo ni so crazy. Bila we life yangu iko messy. Hati yangu ina go be faster. Nipeleke most most, iko be easy. Tears na ni flow, ata jokes yes go. Kama ile brandy, to me you are my legend. Usini blame nikitake ruata ruata. Ju life yangu kila siku na kuacha. Bila we says he walk, says he talk.
Baby,
unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi. Baby, unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi.
Special dedication inenda kwako. I love you baby, umenipa motivation. Music is my passion. In fact, kwa imbo umenipa inspiration. Guarantee, tunakumbuka satisfaction. Msani, umenipa love potion. Walisema te kuacha tina mengi mademu. Okay, Mr. Player, but I'm stuck in the game. Hapa kule, natafuta shows kila sehemu. Usini blame, usini pende juu ya fame. Wengi wangu mpenzi, I'm still the same. My love for you, haitawahi change.
Baby, unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi. Baby, unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi. Baby, unanifanya kila siku kukry. Unanifanya hivi. Baby, unanifanya kila siku kukry. Baby, mbona kila siku wanifanya hivi.
Yeah, baby, hii hapa inakuhusu najua. Wewe wangu specially. Give me another Sterling Total Vibes collab. Nova sana. I love you baby. Sinajua. I love you baby.